ama awa wauguzi hawataweza kuwa kasi katika maeneo yao ya kazi. Hicho kitengo kingine ni wale wauguzi ambao wamefanya anesthesia ama anesthetists. Wamekuwa hawana ruhusa, hawajapewa ruhusa na SHA ya kuweza kufanya pre-authorization, ambapo wamekuwa wakiendelea na ile kazi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hatuwezi kuwa tuko na Nursing Council of Kenya, tuko na regulator wa nurses, alafu wale wauguzi wetu wanaambiwa waende wawe katika uongozi ama regulation ya KMPDC.
We are saying enough is enough. We are a profession, we are independent, we are able to function and regulate ourselves through the Nursing Council of Kenya. And for information, it's only nurses in the world that has got an international body recognized by WHO, recognized by United Nations. Sasa hii wengine hata hawana body wanakuja kuregulate system na gani?